Narujukira washinze icumu arirahira abonye ubwiza bwiwe atuye umwari ndamucyura nanjye niko niziwe nkureba nyiguterera akajisho mashinye icumu ndirahirane rukundo rwanjye humura tuzongera kuzaranira ubonye utura iyo Yeah.